Mwaka atunuliza kamaso Amanya baka itaka sitera Kanto karunji nyonyo kasingwa visera Stera, stera, kasingwa visera Oh, oh, ha, stera Kana kainaka watoka mnyera Oh, oh, ha, do wanna let you go Stella, do wanna let you go Yeah, party is full of control Stella, I do wanna let you go Yeah, unaniumiza sando
Nipe pensi na siki anja Mina wewe na fudara Sasa nipe joto joto Karibu na siki ya baridi kama siko na we Ino manifesto jemku wate Bondeka baby vera nswate Toma life seda toma la nakate Yaga robe nange every night and day
Unaniumiza sando
Numiza Roni Stella Na kupenda sana Na kushukuru Mungu kunipa Stella Yubu the nation Nangine ndio hii Zion K Aya bas tuendele Venomas the writer